wacha madharau, wacha madharau. Leo na kukoma. Ila ila. Yes, DJ Mix killer. Yeng automatic, design digitally. Cheza Titanic, ama uko juski mlima volcani. People jumping, my fans dancing. Nguvu yes I sing, say what you think. Mina come quick, na watinga at kwe koke bonga mambo fake, fake. Yane buda wacha madharau. Yeah, wacha madharau. Pia fair game. Na kwa game hakuna ruma ukitaka fame. So na kutinga 30 mil bro, never blame. Never blame, never blame. Dear, nimepandishwa temper. Na train kwa tempo. Na hii bado sample. Uone kiterebo. Nikichoma cable music na able. Yeah, peru pen, peru shell type pen king. Yani yani music ranking. Mi kwa game zilizala nyanjani. Kitu genja atari takuchoma jamani. Shia. Unafunza kurutu. Unaongelea tu kufresha watu. Toka juu anguka chini ka gravity. Ini force and design, pima density. Elizabeth, purity, ni nguvu beats.